Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alal bare jetti lewru novembre jenna yande soki do gallure kidal oɗo wattu goto wodi e gallure Bamako nde. Tawede ñalawma keñol e gallure kidal nde ɗum wulno taw ɗum woni laamu o hollitiɗe faƴƴi toon bomboji muɗum ɗe ɓe mbi yiidu ɓe mbari hono ɓeɓe noddirtoon terrorui sen le on ɗo wattu fo guɓe joguiɗe kaɓorɗe gonɗe toon noddirtel CSP PSD collectivité civil en kañen ɗiɗo drone ŋaji mbari toon. Nayri bangal ñalawma keƴanaɗo lugade ande ley leydi meɗen ndi ɗum wonde jokkitede faali sappo lewru novembre worrore ndu susilmaɓe cuuɓi hitane hikkande no kabaru alkama kani waylitirede ley leydi meɗen ndi. Fa handen kamɓe jangguiɗo kamɓe ɗum woni joyiɓe cuuɗi école ɗi gala e jeeya laamu o kañi e laamoɓe pamaray dow woota ɓeɗo gonduɓe wadde nde ɗo murtere ɓe mbi hille aljumare waro nde so himmiji mabɓe ɗi kuccanaka hoore ɓe jokkititto murtere nde ɗi wonno sembe kabaruji ɗumen joguino ɗo ɓeetaniɓe bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygalo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo hollitindi wiide ñalawma keño iɗum wulno taw le gallure kidal nde noɓe kollitiri wiide micciteɗen wiide armée o hollitiwide le communiqué kañum faɗɗi bomboji muɗum le gallure nde ɓe mbihi ɗono guɓe ɗe ɓe noddir terroriste en ɗe ɓe mbari le oɗo nokku le on ɗo wattu fofede nde ɓe noddir CSP kañi PSD ɗum won jogui toon kaɓorɗe wattu joni o kollitiwide civil en sappo e nayon mbara le oɗo nokku le majjum du amir en inde andite en ana yimɓele heddiɓe dow hemɓe. Le communiqué o armé o holliti wiide caggal nde ɓe mbeynono diwoji mabɓe ɗi yimɓele gala ley hen nden ɓe jeehi toon mobilaji noddirteɗi pick up ɓe mbi guɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en ɗe kañe gonno le ɗiɗo mobilaji ana gonno le nokku mo ministre wonno e muɗum le gallure kidal nde toon ɓe tippi bomboje ɗe wattu joni ɓe kala e galgadara hono yimɓele no foti keddi ley hen ka pelle guɓe murtuɗe wattu joni gonɗe le leydi meɗen ndi kolliti wiide yoɗum civil en mbara le oɗo nokku le oɗo communiqué fedde nde ɓe noddir CSP PSD holliti wiide armé o kande faɗɗanno bomboji muɗum nde du ɗum yani dow sukaɓe janggoɓe l'école wonnoɓe banggue ɗo ministre wonno fande ndeɗo fedde holliti wiide civil en sappo e nayo no keddi ley hen sukaɓe du anali mabɓe noon fedde signinde kaldal e kawral ngal hollitiri wiide micciteɗen wiide ministre yoppi gallure kidal nde ille capantati e goho lewru octobre ndu tawiɓe totta e d'accord nde armé Mali. Ɗiɗo kabaruji fan wa heeɓe dow bemame andiɗo dow page Facebook e compte Twitter Studio 80. Ñalawma keƴanaɗo kabaru lugade ande ɗe ɗum wonde jokkitede ley leydi meɗen ndi ɗum woni le gallure Bamako nde wattu joni sisilmoɓe cuuɓi ɗum woni keññen jeɗɗi lewru novembre ndu sisilmoɓe cuuɓi towno hono kabaru alkama hani waylitirede ley leydi meɗen ndi. Ousmane Niali Boule e Mamadou Samaseku.
E yammingol o ñalawma iwri e anniya lobba kanankoɓe Mali dow daranade ande kese heyɗintingol yirwinde banggal neɗɗaku e keɓal leydi ndi e wi Bourayma Kansay ministre commune ɗo jande dow dowre e ande kese ngal kawrital waɗandu fa tewtoɓe Mali gaɗa imma daraji do hollitinde ko Mali wawi
pourdingaji moyinaɗi leydi men ndi ko ɓuuri hewde ne mbawino traite de moyingol buru couleintreji goɗɗi ɓiliɗi e boulangerie hono biskuiŋaji gâteauŋaji mokkaŋaji ko nande mum en yo nawtorade ñamri mambawi gawri cewɗo e moɗo muɗum
e wi tewtoɓe ɗi ñalomaji nafa ana wodni ɗum ɓen sanne gouvernement o ana huyano ɗon dow ittugol jawdi fabade tewtoɓe professeur Alpha Seydou Yoro tewtowo.
Changement climatique et de
Walter wakati jonkay latiga hunde wawande kala gollirɗe lugaji na kinno kawar muɗum ele heƴoji golle mabɓe ka ɗum yata fi caggal almusaɗɗaji sa ƴewi ɗum almusaɗɗaji ko woni ɗi lugaji banggal dembal ɗum yettaki fi ko harsinidinako
agricole n'est pas à hauteur de souhait
leygal kawrital balɗe joyyi hollitogoji garan waɗede jooɗa ha laaji banggal tewtogoji fa yettade kabaru waylitagol wattu heyɗintingol banggal ande kese e cellal ittugol jawdi dow tewtu gol fa yettade ko fawi ɗo kabaru demal.
Kamɓe jeeɓe cuuɗi école jande hakkunde re ɗi gala e jeeya laamu o fa hande ɓe gondi jokkitade murtere mabɓe nde ɓe mbi ile ɓe puɗɗi murtere nde du fa hande laamu o wala fo ko halde mabɓe noon kanko noddirte Abdoul Kassoum touro hollitiri wiide le majjum ɗo wiso yimmiji mabɓe ɗi kuncinaka hoore ɗo e aljumare warore nde ɓe garan wadde murtere mabɓe balɗe tati wonde kase nde ɓe jokkititto no hollitiri wiide wattu joni en kalan kabaru kono ayiri banggal ɓiɓɓe jalol e leydi meɗen ndi keñen ɓe kolliti wiide batu jo wiɗo dow hono kono ayiri banggal no engrais ŋaji kani heɓirede le nokko ɗum fuɗɗi le gallure Bamako nde wakkande boto waɗanonde hono yimɓele huminiɓe kabar demal ɓe fano gonno toon haalaji ɗi furdu jowiki wattu juna engrais hono ko laamu o hani ɓuytude coggu muɗo no worri fa keɓen famtare fande keɗɗe Mamadou Samaseku Ousmane Niali Boudi.
nde jonde fanda mudun yalla dabreji boyoci anakebe do daranagon engrais ngaji papirtedi Omar Tambura won directeur national agriculture
ça fait 15 ans que le gouvernement
est hokki dubi sokko e djoy gouvernement o aneli nde do dabre mballa ndemobe bangal engrais ngaji ko nande mudun yalla hun chande hore gulleji mabbe gese ndan imade ngal do koftal yalla fabaji inamo wadanta ndemobe baba nawtorede le kabaru engrais ngaji bangal chogum urata yidde
qui répond un peu à leurs préoccupations.
Alle ngal kawrital hawrbe hen kolliti ko jidi wade ko hani wadede do di engrais ngaji pabirtedi Abdoulaye Bamba won horaje chambre régionale agriculture sikaso
so tarif nate golle o fecci gol dul wada ko hono yeliri lamu di do fun hanani yewtere jeyobe demobe nameta god fuf nameta dum don hulta wiide cedele no gudi
holtini wiide ngle ngal kawrital fabirtobe bangal engrais ngaji kawri hen jaagotobe dun fa yottade feccobe engrais ngaji di kanya service ngaji kuminide golle le ministère agriculture
wattu joni en kala hono kabaru nyaaloma keejenaado kono ayri bangal hokkude kabaru wujji dum le jeddi lewru novembre duddu yambinama sisil mo cubi hitande kande yalla honno kabaru yidi kokkirteno kabaru nyibudu kokkeli hen kambe kokkobe kabaru jiddo beme ande bin wonno dirte blogueur wonbe le rumde afrique ndedu ko han latata imma daraji mabbe koni faana mawdu faabe yalla no be kane habirde kabaru ji peneji ko yiloto wakkati fu e dinnilaji de kanye ko nande e mudum fa keben famtare kedden mamadou samasi ko kanye sita sidibe
ngallo kawrtal hawrinti ni blogueur en le joy runde afrique be burkina congo rdc niger cameroun et mali yalla be kino gulleji rafi kabaruji bundi no hultri fatoumata harber joko horejo dental blogueur en mali
le vite fana o batu yo holindir hadleji honade kabaruji peneji ko yettele le telephone sahil me kaldan e yimbe fuda golle mudo nari bangani do kabaruji hono blogueur en journalistien luko tobe ande kay onze ngaji honne be gollirta
cher ong
hawrben be lenni dadabreji kewdi bangal ono rintinde gulleji di lamukobe e kanye pelle golloje le kabaru mudun yalla habude faratiji kabaruji bondi bembe andede
e wara kabaru ko nari inde leedi wotri dabri wonku wande fiede yalla leer bale ko hey an haba wadde hono di gulleji le genni bamakodo min kulleji didi tewtammi go mudun be jantado kabaruji jande kambe famtan jamare hono kabaruji han yedrede do bema ande dan way kawrde gollen hokken jaybiji hasungundi
donner des resultats probants
kulentireji didi kumtana lingo nyoloma edu imadraji habo fewde kabaruji bundi hadugul halaji mitudi du bembe andede
yotere men eno dirten dossier de la semaine den garan kon kalen kon ayri bangal habude disaje micite den wiide kambe boomi gondi ley galluji da tambe kursina fi habude disaje ko buri hodde fu wattude pantalon ngaji ne jini ngaji fa yotti rob ngaji e zipuji dum be buri horsinde andambe kabaru fina tawa kay kolitir sa e be do yimbe hakkilaji muden jatuno ko bayilti wattu jono hodo won nafa hon habude disare hodde bo sa bi disare hodo fu dum ha nafude hon disare habirte fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule sitan sidibe
Moi je porte le pantalon sabi dum buri ya findeka sini ne habita do mare awa wadde no jitta fu min kay ngommi pantalon buri ornade dinim do golle golleji cuudi dum buri ya findeka wana hono taado mare ni bama ko ngommi mi taado mare buri habude sabi ana moddi buri dum moddude e rewbe taado mare buri mo horsininde din pantalon ngaji
non ce que les autres
hono ne nandir do ana kale joni bibbe rewbe ko heewi ana yidi wottede pantalon hannen e zip ngaji dinande taadaade liwi kanko maymuna camera jodi le genni segu ko holliti wiccagan sutura ko woni e taadagol taadmaare ana facintina hunde mawne de kabaruji fina tawa
ta fe sutura e mus
taadmaare yo hunde mo inde debbo dun teddegal rewbe non seni debbo hurtake ayyan wiete sala wattude pantalon ngaji illa jomon ana fandi ayyan ana hollite an ekitine do habude taadmaare ko mbiyammi bibbe rewbe boddo e pantalon ngaji kanye mini jip ngaji sala ngal dun joni min wana kambe pelami
amma saw nondo
o hakkile goto ngo hollita to kanko nodde tado chaque kante gote andro kabar fina tawa jodi do le genni yam foila ko holliti wi nafa taadmaare ana mawni sanne do debbo
le pagne
taadmaare manda mun ana moddi ana hollita teddingal debbo won duubi ana jotto wiete jomun fuddi mawnde watte e dewgal seedidi wodi no taadmaare habirte taadmaare bangi non habirte kaydum seedin dum wadirte joni ni seni taadmaare isirama do buri moddude demun taadmaare de huntata ko law
difficilement
gaddo e tawede fu boddo jogaji antone ko nari bangal taadaade wodere yimbe jogabe holliti wi wona tadman habirte ko natto sabe hewtunde jommu torraji shakki kante goto andur kabar fina tawa jodilir genni yan foyla
bon natta sini debbo habiri tade mare mudo jungo nyammo wana ko moddi dun ana way latade sababu na jom sudmu arande yawta na bimu arande jol tade mare habiri take do sabi himbe be deedi mu ben mawni sini habiri tade mare maddo an yaawi huntade farati won do mudun bangandenaago
protection
tagal mudun o gorko andur kabar fina tawa on tewtira sara ben tinno ekinda bibbe rewbe honen tadmar habirse lewi makko tiagan ko tadmar hunet fina tawa meden dun nato sabedu rena debbo
ay wa sekrabe mbiyan dum wonon ko Allah watti arsuko modon hande no komi ngatti do e noppi modon onode keba hettinade be do so ngabbirdo be ma ande to do ba he buton kabaruji dina numero amen via momo 37321 jogi be telephone ay ekra ngay jiddo application mo sujju tamaloro ba hettinade ton kabaruji di fo mbiyan on fan jefe no ko nande do no do e ser yowtere meden de an wodi wassalam yotere meden den garan halde kabar tajugol kurangaaji le gallure bamako de kanye le kedde leedindi micciteden wiide dido kutteji yottiki sanne hono yoga e roobe le golloobe wonbe le nokko fu fotano ciottobe lemburji ngaaji kanye ko nandi e mudun hono nawtirtobe firgo ngaaji be don yottiki du hono nyohoy wonbe le nokko kanye fa yotto sottobe galasiji kanye ko nandi e mudun be do roobe le kwaliti wiide hono kebe mudem buytiki sanne no kurangaaji din gonde tajirde wattu joni o le majjun yotere meden yowin do roobe nyaloma hande warta yowade do
bongo do sikaso min battike robe gulirobe kura ben guitiki ta defi ele hajuji mabbe sabi tacugul kurangul
wani kuran fanata
garani sabe ta o kuran melonki jadi wadde cogu sabi kilanku hewi jabbu dan yidi min cotto cobbal ganyo man handen wala funo cobban ubiri sabe ta dum kuran no tambini amen sammi le bal jabbi den mi muddini jian baccuje fa hewi mi wadi le firgo dan sabe ta dum kuran do fudu boni watti joni sikkar anatidi baccuje do anatidi son dabri fiaka wala funo dum gasiri sabe wana panu ngaji kuran ta jassanne wala fu ma wagonde handen tagal kuran mede tewdra lam tinno fi dabri funo dum honcirto
sabe ga cendo an huna
aya tangara da jogi machine ngaji umuji tati to sebugu le la musegu sabe tatugul kuran kebal mako butige sanne kanku ne goddum fuf o wala
aya rubina
sanne men ngel man goto mel cotta be lon gibe be temi di joyi machine ngaji tasme jogi nga hono fu bidata me anda fu me han wadde kasin me wana kalsi so de groupe électrogène sa watti antun fe bour goto me wawa cotta ngel man men me rewbe defo beno me wana bodde fu tagon kuran tampini amen sanne
woni kono mi kan sanne do
non dun no holitiri jenaba goita kanko mo le coopérative kuto nyogon tala mbaydi to be bibbe jallo tokono so le sel kuchala sato ronka jati nibude komon gaji di ondarda to kuchala to
doga komani bamu
men men han mudunde ko yaa ton gaji sappo e go gajjam ma fukuran tajan to amenga kuchala samoji du yonterna fukuran tajan min nonki fe golde handen sa watta tan kuran joni sa wawa golde huna fa hebata manji amen goto jati tan kuran dai bonunde dum me wawi mudini mo gabi tawede fo lonki wode so ma hebi dabri goddo kasin dum wala amen sanne sa me wana groupe électrogène
kasigi gurgu taambulo
robe bankas nangono itelaji wakat jono ke beltaniki ko tacugol kurangol butiki saneli nuku jamabe
kone be jimire fere
mi ji ngai nanam ciottammi to menanga banka kuran teta sanne nyolman hanne ana samti jati mere yetta alla sab nyolman e jamman fu me won kuran bamden noge go octobre yare noge did octobre kuran tayno watti goto to le nyolman ga nyolman hande torraf me mate kasi mere gollanama muiri fu
am tanga fere ka nyema
kanon robe wabe kebani ko mabbe dabara wonde yalla kiliya mabbe nambelto bangal sodugol batir
fere wara kon
men fi dabri yogaji watti fu so kuran taji me golde masinga amendi ga masinga tupna kaddu le wawa nyu ired o watti sawi samoji me wawa del er ngaji jiddi me ta kuran me sar tan kuran me torraji kewdi le gollal dan ga sagatra joni me e batri ngaji ka e panoji me de golla ser sedan watti fu so kuran taji di gollirammi
amba branche batrika
no tortobe dun mati sanne kuteji ngol tacugol kuran hebe mabbe na metta sabe kebata kulentereji buddi hono sedike yogabe mabbe
et puis concernant
won torraji mawdi sanne sa boson amen ko heemudum wawa mobere kasin di bonna sabe tagen kuran kilen ko heew hannen jan buddi tan hasinyen e mudum heba yara gaso kuran wala wala funa do hebira glasi do wawa hebede sabe tagen kuran to menga yoroso menne torra sacu sanne sabe tagen kuran sab jan buddi tan wala glasi du wala
do glasi
faddi lam ko be kebana kado ti Allah dabare duminde eli nukuji leedindi rebo heba jutiraka munyude tafu